sumbulelo kobukho bakho ungumthandazo onzulu wentliziyo ulapho ngokakho sephupheni.